akiacha miss call kwa Insta, Devo akiacha miss call Facebook, Twitter, Devo akiacha miss call kwa Insta, Devo akiacha miss call Facebook, Twitter. Simu inalia para parara, hii ni tempting, hii ni fire. Simu inalia para parara, inavutia ka sauti ya kwaya. Simu inalia para parara, hii ni tempting, hii ni fire. Simu inalia para parara, inavutia ka sauti ya kwaya. Sea oh nana, akili yangu inagoga ga. Sea oh nana, mimi na dhambi tunagombana. Devo akiacha miss call kwa Insta, Devo akiacha miss call Facebook, Twitter, Devo akiacha miss call kwa Insta, Devo akiacha miss call Facebook, Twitter.
Yo, cheki CCTV na God yuko inadi. Ameni bless vimeja uliza madi. Hajai ni cancel na isi dancel. Ni ushuhuda wangu kutoka mwanzo. Mini kakufuli vile God ameni lock. Judewa kini sacha na patani memblock. Kitambo nilikuwa na wasi wasi, nilitaka vitu zifanyike kasi kasi. Oya, oya, since I know Mungu wangu hachelewi asha nipasigi no. Always on time if you know, you know.
Devo akiacha miss call Insta, Devo akiacha miss call Facebook, Twitter, Devo akiacha miss call kwa Insta, Devo akiacha miss call Facebook, Twitter. When you hear Devo knocking, 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 una blocky, blocky, blocky. Now on walkie, talky, talky, talky. Kwa Yesu mina walkie, walkie, walkie. Piki piki pong, ziggy ziggy zong, hini Jesus song, diggy diggy dong.
Piki piki pong, ziggy ziggy zong, hini Jesus song, diggy diggy dong. Ni wisdom.
Devo akiacha miss call kwa Insta, Devo akiacha miss call.